yande joyno wittode emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta on nder ko e kibaruji men ni hannden illa subana nder wuro Ouagadougou himɓe wuro Gondawi nani pellanɗe malfaagi noy nde fa waranden joni laaɓal mum heɓaka dow fimum amma horejo kokkol habaru studio yafa no hokkamin faama fonditol no yiɗa waɗede noon ni nder leydi men Niger di dow ko ƴewata demal maaroje noon ni hokke sembe yaago duuɓi ɗi e nogay e capanɗe tati ni tamaaro ƴuura leyɗe janande noon ni wadde ɗo nder leydi Niger yewtere men pindinol ni hannden haalatana ni dow ko ƴewata filla ni hano dow caɗale ko woɓɓe gi'ata nder jonde himɓe noon ni on tokkomi on nampittol haalaje kibaruji men illa subana ni nder wuro Ouagadougou ni himɓe wuro Gondawi nani pellanɗe malfa noon ni fa yotti ñalowma o pellanɗe no nane nder ɓangeji hano wuro Ouagadougou noon ni nani fama ka horejo kawjiɗo fi kokkol habaru studio yafa noon ni nde Ouagadougou de fondation iron del noon ni yasente sanu o hokki jaadimi Alassane Abdou fama dow fi on ɗo
nder compagnie sogueji mo Baba Sy tawaɗo kiloji seɗɗa e gollirde horejo leydi on pellanɗe nanama nder mum le yamde nayyi fajiri fi kayɗiniɗo gallure nden gam compagnie noon mo junggo mum tawano le jippinol laamu nder lewru janvier bittiɗo o caggal pellanɗe nanaɗe ɗum maɓɓi laabi tokkiroji to gollirde horejo leydi on warde to wuddu télévision mo leydi laatiɗo far yamde jeegom fajiri ga warde jeenayyi wala no golla amma le wakkatiji gon pellanɗe no nane nder nokkuje gallure ɗen goɗɗe misali le compagnie sogueji mo Baba Sy warde to gollirde horejo leydi on dey ɗum tiiɗi fa neɗɗo heɓa faamude sababu pellanɗe ɗe yerno gollirde horejo leydi andiniri no sogueji leydi goɗɗi kamɓe gaɗi ɗum
porfo ganda dow fi cuɓaki ko horako leydi koleydi nigéria ni sigila on ni no wonno fuɗɗe noon ni hannden subana ɗum ɗo hano tewtewnona mbi en ni cuɓaki noon ko waɗete février garowo noon ni hittane hikka de hano fuɗɗama hannden subana illela ni leydi nigéria wuuro wondugo kerol e leydi Niger di far ɓangere hano wuro birnin konni himɓe wuro birnin konni no ñaganoɓe cuɓaki lobbo nder hakkillo fukkingo e nder laabi lobbi nani fama ka ɓe kokki jaadimin Asumana Moussa Arzika
harka zaɓi harka cimi matsala
filla cuɓaki leyleydi hunde noon ko woodi saɗɗormaji sanne saabu puɗɗol mum anda famaka no hantirta amma miɗen eela eno fuɗɗiri ley jam e sewo ni hantira e noon Niger e Nigéria fuu no gotel gam min fuu kawri
muɗo suudu mo gami
zaɓine Nigéria
cuɓaki leydi Nigéria min duwoni Allah waɗa ɗum e jam ɗum timma e jam mo Allah hokki laamu tinno laamoro gonga gollana leydi gollana talakaɓe
leydiaaki
nder wuro maraɗ ni fedde leydi wonde no durwida fi mardi bondi ndi himɓe gaɗante noon ni e bittinol himɓe dillo wonɓe leyɗe nder laawol guyka waɗi batu laawol jettaɓere noon ni ko ñalane ko waɗa nder jeɗɗire de nder wuro maraɗi ko tuuga nder batugu woni gollinol rewɓe e sukaɓe noon dow fi garbinaki noon ni fa laawol himɓe dilloɓe leyɗe jananɗe noon ni ko woni caɗale mum e golleji gattaɗi yeeso ɗum woni ko tuuga nani fama ka horejo fedde den Ousmane Mamman o fantini jaadimin Mohammed Mamman
cette année nous avons
hitande hikka de ko waɗi min cuɓi maradi wakkati no gartiror ɓiɓɓe leydi Niger wonɓe no garbina akara ɗuɗal mabɓe fujjiya kena nder région o hawtade e rewɓe kamɓe sukaɓe gam garbinol laatake hunde ko wonno waɗe sato fu ɗum saabi komin cuɓi région on firtude koye ɓiɓɓe wuuro dow farritere ko tawa nder gollinde rewɓe e sukaɓe le filla garbinol saabu hunde noon ko tawa ley mardi nimɓe ɗum du ƴewtana rewɓe e sukaɓe woɗi du o fi no bonna inde leydi Niger hano ko darta rewɓe waɗoɓe ngal gollal du nde ɓe keɓama hanana ɓe piire sawru gacce ndu
laamu leydi Niger ni wurtini haala wiide yaago duuɓi ɗiɗi e capanɗe tati. Leydi Niger ni hoɗoyta kasen maaro nder leyɗe yaasi noonni ngam nawtoro e mum. Ɗum ɗo haala kana ni to batu ko joɗɗina noonni dako joɗɗinol dabareji lobbi dow fi hano semɓintinɗe demal hano maaroji noonni ko waɗa jeɗɗire wittini ko ɓe tuugi woni ɓantaari heɓo duumo toone dow ko semɓintinta na mbiyenni bawɗe sowe noonni dow ko ƴeewata ni hano demal maaro nder leydi men Niger dina ni fama ko hoore joɗɗiɗa bo dental ngal nim Bashir Issufu o hokki jaadi min Moctar Hammadou.
Ko gomnati handi waɗa kam woni aranel fuu gomnati no handi waddana himɓe engrais tawdu fayina ceede makko no kuwi. Ɗiɗaɓe ngel nokkuuje to woodi ley Niger to maaro remete no ɗuuɗi sanne hano le pecce hemre fuu ko ɓe laasiɓi ɓuray hano pecce sappo en ko wonno reme no hoddi hande ne kwatta pecce lessoji nayi e sappo ɗiɗe kanɗiɗe pondite ɗe gaɗe nokku to maaroje gollete. Tataɓel majjum no handi gomnati waddana himɓe masiniji ko wa'ata fiya wakkati maaro wa'ete e maaro fiyetede. Muradu mo jiɗo o hana gomnati tan wawta yottinde o wooduɓe laawol ko wattata jawdi e gollal ngal durwa gatta jawdi e gollal ngal ko watta tawa leydi meɗen eɗen mbawa ñanude ɓiɓɓe leydi meɗen.
Jeɗɗiji tata ɓera ni lewru septembre dow fi hano ceede gafeji ɓuytake. Ɗum ɗo ni har ko ƴeewata ni ana ɗo nder leydi men Niger di ni nder andinore nde waɗa nder jiɗɗiɗe ɗe ni ko sima wurtini yaasi holli wiide ni ana ceede mum ɓuytaraki ndeyli or ɗum ko kecci ko himɓe nawtorto ni ceede mum ɓuytaki nani ko Soumana Amadou firti e Fulfulde.
Yude sappo ena yaadu nogay lewru septembre ndu enda luumoji to ñamri conete yiyama ñamri ɗi enda ceede mumen ɓuyteke dow nogayiru biyeru woturu fara mbayeri kadi e kamanaji fuu gawri du dow nogayiru buuɗi tati fara maaro ittotenge togol ngo du kankay to wonno ni woni fawar joni har kibaru murtoɗo jeɗɗe waɗa jeɗɗire ko darto hono sarusi kawjiɗi luumoji ñamri leydi Niger holli wiide keni Allah e coggu dow ko yaafi yaafi ñamduji ko gomnati watten himɓe kañum e kokkoro himɓe dow meere ñamduji ɗi enda kañum e fahanden woɗugol ndungu ngu endan kan woni ko jippini ceede ñamduji ɗi enda ley luuɓe seen daari du kondani ele wakkati goto rawane duɓinane noga e go'o ɗum ɓuytoreke dow nogayiru fuu buuɗi jeetati far kamanaje far mbayeru du kondan dow nogayiru fuu biyeru woni ko ɓuyti wakkati mo kalto endan keddilli oro ɗum ko sottete ley luumo fuccede muɗum jippeke.
Hitaane hikkade ni ndungu ngun no tawra e ñawuuji noonni bonnewji awatirɗi fuu do nder département mo Thirosirine fuu he balla ka sarusi hawjine fi demal woni no waɗa gandur wida e kulle bonnoji awatirɗi nani fama ka hoorejo sarusi demal Tahir Saydou o fantini jaadimin Ahmed Fellam.
Deme ɗe awtirdiji ɗi endan ñawuji ɗiɗi woni ko naati ɗum caggal mum ɗu kondan ni baɓatti ɗi kondan naati bonnin tan hikka nde kayi bonnandaji ɗi kewi sanni satu fuu ɓe gara ɓe kalnani min gomin tokkiti ɗum minen dara no watta ko tawi min moƴƴini min kemini gattata safareji nokkuji goɗɗe kayi waɗa nokkuji gondu watta no woodi ñawgol laati ɗum illu e awtirdi to endan nangoto faa ko awa ɗum mawna fa to rimoto en fuu ndenne hunno ko laati ne saɗi sanne sawrugo muɗum minen kendi miɗen ƴeewa bonnandaji ɗi gonno gaɗini endan ɗum heewi sanne fa waɗi jaati woɓɓe kay na ko yoppi filla demal majju feyi saabu ɗum booni sanne minen kemi nen gaɗa komin mbawi fuu minen pirta ko e himɓe ɗu minen andina ɗumɓe illu e awol ngol jomum hani duro watta safare awtirde ndi gan a yi himɓe meɗen awtirde ɓe kew fuu ɓe awa ni noon seni awtirde a anda to ƴuɓi a anda ko laati toon a hani gatta safare e muɗum ɓa heɓa
reenoi.
Dow fi ana ƴoole ndiyam gaɗaɗan hitaane hikkade ni nder dogonduuci nokku to deme kaliji gatte ndiyan ɗan waɗi bononda ko ɓurta hectare uji jeego o noon ni hano misali Tapkin Sow arana on e Tapkin Sow ɗiɗaɓo ngam fama heɓo nani ko hoorejo demoɓe kaliji Alhaji Hamza Faria o fantini jaadimin Abdul Aziz Dayumma. Ko watta hectare uji jeetati ndiyam ɗan yaadi e hectare uji tati e feccere gomɓe hadde Tapki iɓe goodi hectare uji jeego o e feccere ndiyam ɗan ñaami hectare uji tati hana batamage tan ndiyam ɗan maawi ɗum yaadi e awatirɗi ko ndemoɓe kaliiji demi ngam himɓe noon ndemoɓe hitaaniden fuu gomɓe fara Tapki ko ɓe aawi nder ndungu ngun fuu kam dow ndiyam yaadi e mum woɓɓe aawi tonkaaje woɓɓe dow aawi tamati kecco salat en conseil ɓe gari dow fi bonondaji ɗi minen demoɓe kaliji iɗum soƴƴamin gaɗa sanne ngam ɗuuɗal e demal kaliji ɓe wakkili a waɗayi demal ndungu nder gesa ma ko demuɗa ɗum do kando ndiyam yaada e mum goonga ɗum waɗa. dow fi sigilaji ummaki jande lokkol ni ko sini waɗede altine tati lewru octobre de lamɗo jaɓi nder jajirkal leydi Niger farɓangere Gaya ɗum woni ɗum waɗiri no handirno hoorejo kawjiɓe hano fi jandeji ɗin kaliri noonni are jangirɗen fuu jarama nder kominiji ɗin nani Famaka Abdu Mamman Kabir takkiɗo e hoorejo département kawjiɗo fi jandeji ɗin o fontini jadimin Fadel Alou.
Ça fait 3 4 jours qu'on a reçu.
Balde majum nayni komin kebi gineji jangerdi ko region on carton ngoji keme jetati e chapande jeegom e tati misali kayeji bikiji keryo ngoji kre e konandi emum illi jondo miden don jaradi der saru siji kawji di filla jandeji din wodi du yida kena go octobre fu tawe gineji din njottake le lekoloji din heba tati octobre on omto lekol sukabe jangobe jeddane gam min keɓi illujo taliki tati kokkoji min lawol wadde cuuɗi jangirɗe ɗin sukaɓe wigititteɓe gaɗa heɓuɓe yaadu yesso heɓuɓe talki breve e natoɓe classe jeego ko 6e
donc entré en 6e.
Yewtere men pindinol gollal tay kaaki ɓiɓɓe leydi dow fi golleji kawtaɗi noonni hunde noon ko hoya nder nokkuje gon hano misali to himɓe ɓe jangayi na rewɓe ngam fama heɓo nani Famaka Docteur Abdul Wahab Soumana gonduɗo andal dow fi tarik o fantini jadimin Mustapha Mamman Sani.
O Niger ko laati laamanoɗo France no endan nde ni wi'ama neɗɗo jahili fu kam woni mo wawa bindi wawa jande e ɗengal Francire haala ɓe jangga e ɓuuri haalede dow janguɓeɓen endam ga e ɗon haala dow fi ɓingu leydako jon
ɓiɓɓe leydi tokkito no ƴewtino kon no waɗa
kañum e jawdi gollirtedi en ni ɗi fuddu konɗan ɗi pirtake ɗe ɗemle meɗen sanne saako himɓe faama ɗi wooɗa pirtaɗe ɗemle ɗe du ɓe jeynana kadu ɓe paama ɗum fa wooɗan illum les mairie ji pamati fa yetto suudu sawre députéɓe himɓe ne jiiɗi keeɓa ko kaali ba ko tawa du nokkuje kewɗe fo yewtere ne waɗe ɗemle leydi ɗen endam dey talki ɗi endam wona ɗi fu wonƴita e ɗemle ɗen deɗeɓel majjindu konɗan ba neɗɗo wawi heɓude talki ɗi e junggo muɗum ka noon anda ko woni e majji har cuuɗi kokkol habaru kan tan woodi mossolo seeɗa gam kankay ko heewi fuu no firte ɗemle an kay ni so en koƴi nder leyɗe men ɗe neɗɗo fuu mo wona janggu lekkol noon fuu no heɓan caɗale
tokkitade ƴewtinade ko wonno
waɗa pour exercer son contrôle citoyen
de gan ɗume waɗi ko rewɓe gattaka e ƴewtinagol ɓiɓɓe leydi ɗom
je ne sais pas peut être il faut revoir est ce que
hani ɗum ƴewtino fa woɗa dow fi rewɓe en esal kamɓe goni gattayi sembe e tawede e nder kulle ɗen na yalla e ley muuyaɗe himɓe wattotoɓe na ittotoɓe e dow kulle ɗen endam leydi ndi jonde himɓe dow diina alsilamako ɓuuri waɗede saabu kam woodi sembe leydi ndi wakkatiji goɗon feyi ko ƴamete en na ko watte en na laabi saria fuu dow alsilamako laabi mono tuugue no golle fesi joomumen wona moodi baɓe noon ɗum saabi debbo nde woni e suudu goɗum ko gorko o wi ɗum woni ko watto joomum fesi dewla kadu so won ɓe ɓuuro bamum haala bamum tan hettinani himɓe meɗen waɗoɓe tarikiji hono professeur Djibo Hamane en kañum e mayi koroma en ɓe kolli wiide dardiaji leydi Niger fuu e aadaji muɗum ñemmintana ni araɓɓe laatiɓe alsilame en tabi aji muɗum ko wona hara filla hooreɓe hara laamuɓen endan gam jo si en kooƴi ndeni gori o wi de kum mi yiiɗa jaa nokku manejo o debbo on fesidiɗi yaadu ndu yaata gam ndeni yeehi fu no andi yahayna dow dewgal muɗum ba debbo mo dewlaka gonɗo hoggo bamu ko baba o wi ɗum kañum woni ko o wattu yewtidi e rewɓe hewɓe mawɓe sanne janguɓe jo e ande ko gorra muɗum en haaɗi ɗum en ba haala e micro ji jomum accitu rewɓeɓen endan wakkatijigo e tagadi mabɓe jaati woni nde fiyako ngu endan kamo a yiya en jomum wawa nadde himɓe waɗa kulle gonni ma nde gonno wondi e reedi tan wala sembe sanne yiitugol lawol mosolo majjum wona ko waɗirta ni ni noon
manifestation a certain truc la solution n'est pas automatique.
Ɗo min darnanto habaruji men e fulfulde gaɗa habaruji ɗin fuu jaɓitoɗon Batu joɗa kaali mo Moktar Hammadou yottinta amma habaruji ko hawsankore ko Hawa Ousmane yottinta kertento jam hirti
difa do radio alternative
lamba capanɗe jeenayi e jeenayi toɓɓere inayi fm zender
do radio gaskiya lamba capanɗe jeetati e jeenayi toɓɓere e joyi fm
maraɗi do radio sarawnia
lamba hemre e ɗiɗi toɓɓere e go'o fm kyota
do bonfeere fuuma lamba capanɗe jeenayi e jeenayi fm studio kalangu